CK Music Promaster.
Arukano nuchilishan mwakana kabuwadi.
Irenga kumuipike ndaimuna sana bara epepeka sana pachipanda pano. Omwasi mkorori onzari ngrapote utapariri engoko. Beta venangu ni nzara nararara. I'm not eating that prostitute. In fact, njireyamu muriri guess wow. Stetano, stetano. Mwempo zipo, mwenzipo. Stetano, mwempo zipo. Mwempo zipo, mwenzipo zipo. Stetano, popara popo charu. Imagine that now kwera nenganga mbasi. Ore asa puna tumunzi kisheko apo before accident. Kui bina vyo kuchira baka ambatro ekra vibunzi. Wiki ropo ile kira mainizu. Nisari kulire na yana wine chari ndiri. Ati charo chila jumburu koke charonga chila jumburu. Kanishto avera mzambia pari aponze. Pandunga tumanafi Amerika apitiro kuna Nigeria apitiro. Stetano. Mwempo zipo mwenzipo zipo. Stetano. Mwempo zipo mwenzipo zipo. Mwempo zipo, mwenzipo zipo. Stetano. Uresha fioro chero. Girlfriend, wanti no kusaisa. Tikano no baby. Lerona tikrota right now is live on 13 Pro Max. Not some Moscow and I'm not sure that's why we say we're sharing the win iPhone 13 Pro Max. Kali tuwe kinga mwempo zipo. Enenda papasana mwevantu. Birthday of any August nangu mujuni nangu mujurai. But on January we're safe at new year. Nishu musafi ama new year yabili mwaka umu. My bad man. Mwempo zipo. Mwempo zipo. Stetano. Mwempo zipo. Mwempo zipo. Mwempo zipo. Stetano. Stetano. One mumba bachambesh. Boskenzo. Jatus. Bosmuke Zambia. Era Kulipa Town. West Naku. Waf Nation. China Shuti. Mupoti. Coolest beats, cartoons, kucharo, Stetano.